record.
Nakudinda makosa mena, pole kwa kupigwa teke. Baya wameweka tuweke. Pole babae, kwele kuchitiwa kunauma. Usiyombia kukute, tutamani unune kucheke. Pole babae, ila ndoa vazi la stara. Manabi walisha sema, mkipendana, kiachana, utumsivuane. Mbona mwondi kamwagwa kauchunaga, yobo kamwagwa kauchunaga, palnaba kamwagwa kauchunaga. Na mashairi yake una kiba kamwagwa kauchunaga, duksi kamwagwa kauchunaga, nei kamwagwa kauchunaga. Na ubabe wake mako dinda mako stamina.
Don't talk,
hey.
Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk. Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk,
hey.
Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk.
Wewe si wa kwanza kutenda, wengi wametenda, mpaka wakazi kwaga. Wote tukiseme atio mwage, yali otukuta, dunia itasimama. Zile rote rote, atukutaka kusikia. Atukukejali mashe, wala upendo kuzikaga. Wakaza jikaze. Mbona mwondi kamwagwa kauchunaga, yobo kamwagwa kauchunaga, palnaba kamwagwa kauchunaga. Na mashairi yake una kiba kamwagwa kauchunaga, duksi kamwagwa kauchunaga, nei kamwagwa kauchunaga. Na ubabe wake mako dinda mako stamina.
Don't talk,
hey.
Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk. Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk,
hey.
Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk.
Kuachana sio mwanzo wa chuki na kashfa. Tuache maisha yaendelee.